studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kirabe heedi be ono e jam hande alkam misar lewru fevrier hitan 2017 sappo jeddi yande jabbori masili ma chapande nay e joy gono e dal Ousmane Niali buldo kabaruji do Salim Juara to boggi jande to kanankobe dental leydi noga e jetti union europe ana gondi en dartuno dabare hebirte e do dawobe mayo geji tuba ko be kolliti leydi libito hani falede paddawobe nabba geji di yade runde europe de bali kuminide daranade joobe daw kolli wir union europee an yidi wadde sembe do leed afrique de faati nyina dalki wir fintin gol jeebe njolari da ko de gendarme en tenen gu region moti bom e sombu chami do mu hande e wi himbe to neddo goto barmi neddo goto hedde ken warbe police e mali kolliti kenyen golleji kebi wadde le libbi cakitiidi di e wi mabbe daranibe denagu ana gondi e wadde ko mbay fufa denagu hebe police be kolliti denagu wa wadde sini golli dal wada hakkunde bibbe gendi e daranibe denagu yodi woni sembe kabaaji hande bismillah modo hedaade si jo tamani kanankobe dental leydi noga e jetti union europee ana gondi e dartuno dabare hebirte e dawobe do mayoji kecibe kambe e kanankobe leydi afrique e be kani joddade aljumaare de valette faabe dar hono ditti da laaji ke benirte dabare yimbe europe kolliti leydi libito hani falede fa pati jobe be pati himbe afrique be nyaa le runde europe de nana be kolli wiide paletebe do mayoji kecibe do be dar hono be gatta fu fa mbirfito nata le leydi mu be patorgo goddo fu hewto dum be fa be den famu ke den Ousmane Diko
do geci mediterranee go adadu le hitani 2016 de burti kaddi sabe ana buri ujinaji temdere chapande jetton faltube go se jotti fongoji Italy ujinaji nayo e temen jo be kafu keddi male hen kebali yottade be do dawobe temdere mabbe fu chapande jenobe yo libi jabborto be fudu yo leede afrique be jurata ko he mabbe fu ngana nyongitibe e yingo union europeen ka ndartobe jawdi hambe wirfinede le hibintinde golleji watade faawarde e faabaade soldats en fa kaba e beedo jabbidobe yimbe europe ana gondi e faabaade hono domobe fongoji libidi faaben e hore darano habude jabbinobe be ngartede du leedi libi dawobe nangabe do geesingo union europeana ana wondi ko yaawi gollidide e leede gonde balle leedi libi hitande 2016 de kaldal wadi hakkan muudo e leede joy senegal mali nigeria niger faawarde ethiopie faafaabode nodde jirwira yalla dawi chaldi mudum anabata hono yaabedu kebano gartira wartetebe yude leedi europe de kewa leede kewda hono malini an gondi e juccude pamde ido anniyaji ingana welobe yimbe
bare kuminida daranade dawobe anan gatten batti o hakkille e wi mabbe wala fuku tuba ko be ka jalle kawrtal maltingal so wana falid afrique de cinina talki wirfintin goddi be leed afrique le leed afrique di Ousmane Diarra hore jo malin ko be jo inabe wartude holli wiide be nja am faabe chalo faabaade leed afrique de sini chalake cinininde di talki kede ko o haldi Idrissa Sako do faccitango mumin sendebu
une rencontre très dangereuse encore pour les africains
yo kawrital mo wodana balebe be wajimbina hore laamu bamde adi ko ben jida mido andi dun yafa europe jokkan wajibinde leede afrique do tobbe joy kunchana de hore gila hitane 2015 en goni talkuru do kabaru wirfa golo wittube be talkuru laisser passer europe e ko nandi muudu en deno minen kejaabe fedde halananen e ndardi e laami be leydi mali patti ben jaba singude talkurundu tuba koobe faabata ko fe goto do mere kambar mu dawgol ana billi e do kullantereje kewdi sabe de europe yida kase faabude leede afrika be jabay singude talkurundu
oron bay andindimi ko ni mijoji mijoji modon do bembe amen page facebook e computer isi to tamani da ko de gendarme en tenen gu region moti bom e sombu chami do mo wattu midi hande e wi himbe ton gendarme goto hedde ken ko du barmi wonno ko heba andinede tafon le hitande 2016 de suudaki fay goto tor raji jabbitide e bonandaji ngadi le leedi malendi nenno horebe police en du kolliti golleji kedi wadde le lebbi cakitiide di be kolli wiide be kontini hore kabaruji kewdi bangal fande nagu hebe e jumadara mabbe o be kolli wiide se wana himbe ngendi pabi be wala fuku be mbayi wadde ne be darta himbe mon fuusi wonko maati se wonko yiko sikkiti fo martina be kumpa ne fa be dure den famo kede den Muhammadu Samasiku
labi ujnaaji jene won ko lugaji wada der tatteji leedi ndi fuf gollide mangal pade be e kanya police abe be nangi ko buri ujnaaji jeton yimbele der ngalure bamako de e ko buri ujnaaji di don der rezongaji di peydade dum fuf hakke ujnaaji sapo kaborde e mobilaji e motoji dum nangam dum fuf e tawede der hitande 2017 de woni ko be urata huntande hore kabar mudun o wi dun tiagal juingol gubal hertanangal habgul terrorist en le hitande 2016 hakke ujnaaji di don sukabe bamabe puddan golle hika police abe be tottama kaki gollirdi e nokku gollirde kesse be kumpitinde tongade tawende der hitande 2016 de rafinde nago hewti ngalurende e kanyi region ngaji di wuybe jo en kaborde chammi do yimbele e lumoji kewdi der bamako e kedde leedi ndi horebe police abe be e mangal padde en leedi ndi jeebaki fi kabar mudum ka kala ko be kunjani hore hebata lawol soni jamarande faabaki be kulitiwde feedo be do bandiji e terrorist en an hal yimbele ngatana ko e mun hakille martina kumba dun mangal padde en be gilla e watu mudum
horebe police en e kolli wiide horebe police en be kolli wiide police en lenata juude mubben be ngadan e bawde mabbe fufa terrorisme be cholsine horejo mawdo police en o holli wiide hono nobe ndaredi no faande nago heba e batuzo me afrique france o be jukkinan no fa hande ne nobe tiwte himbe se wonko mati ko cikkiti fu martina be kumpa faande nago be de wadde leedi men di kedde directeur national de la police Moussa Ag Infa hi e ko wi Mariam Kamba keta do focitango Mohamed Samaseko.
La police a augmenté ses effectifs.
La police a perdu à date gollo ben mounen. Ben durke nuku gollerde. Ben kibi kaki gollerde. Ebi ani dun e do faba jamarende hunchande hore grafende nago. Dula wide wai men ben anander tatiji di fuf. Ben chuto dun wadi bonandaji. Kupuri hebe dun ele amen enguni. Fachagal kartal France Afrikal. Sejo gollende nago headoto. Sabi kulbinali di anakidi. Dun tira lai di mendara ni nyandi fuf. Mine mila wide hanafi bibe leini di imin hakilaji mounen. Bata wai dende nago. Sabi hunde ibrunde nuku gollo. Nati gamenga ndenno min darrabe yobe tinno fa hande holade e faabade dun yimbe la kuma ni be denago be sabbi non tan ke betam bural du baybe membe
sera detruit il sera mis hors d'état de nuire
golleji yambere sappo e tata berde festival si le Niger ana wondi e jukkitinde to segutto nde yambere hitande 2017 fuddi kenya sisli mo yo tukutukula afrique fewde ande kesse donc ande afrique europe njodde ke kenya do kabaru mum e kolli wida afrique wawa yirwude tiagal ande kesse de nenno be kolliti fa dun lato ki nasuka be jangine jande mudum dum wonno ko be kolli wida sona jande de jange kedde ko Mohamedou Dafé horeju festival gal wi kedjado amen gondo ton Umar way galu do faccitango Mohamedou Samaseko
teme très actuel et la jeunesse a besoin
kabaru sisli o jati wodi wakati joni sukabe be ana kasindini nawtarade nde hunde nde hana fi yebe de bangal yirwere e bamtare en jettiraga fi nawtarade nde dum ngadna joni do en jawti kabaru andude su de ande kasede ana mojjina mojja yo buri fuf dawrude mo de forata e jogolal en balebe be yalla adam eeda nawtarade nafakaaji majji kambar dun min pudiri nde do yambere sappo e tato berde batu modo duke ande hebe nodda hawrude e mudum be runde afrique e nokkuji goddi yalla be beedana min famu do kabaruji hono nafakaaji ji eti allahji majji e kanya dun himmeji goddi min mila wide min jokkan yewtude do odo sisli sabi kabaru sukabe hana yebede ana hani be jangine be pamine be bire dun yalla potal ana wada hakunde e sahal ibaliri min tajuri wide su dabareji kunchana ma hore leedi malindi e runde afrique nde daroto e darde mun en ner yirwere aduna rundu
dans les concerts de développement des nations
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kira ben jangi ewen kabaruji gon ile region ngaji men den puddiran le region ka o do puremto fedde CICR wadi kawrtal kenyam burem do famingul e martin gon kumpa heje mabbe joyi goddo daranade be hakkilaji mubben ummi kanya be galana sago hore mubben nen be kolli yo faabe limto be gala sago hore mubben gombe le onnuko fa kabar mubben darne ko yaata sukka be jokkorbe chapande na yon kanya rewbe kawdi e gal kawrital addugol e hortinede illa yonay fa han an heddi wade le region moti o e wi gollede kumuninde ko heejo noddirtem EDS nenno ko yata halobe rajuji chapande nayo ana gondi e janginede fa darano yalla e dum sel gollede region o kumuninde pantare debbo do faabugol UNICEF wadi de jande to sigaso to lamun ko be kanye hore be commune ngaji ana gondi e humjude hore illa beta ko o fa haddugol sel wadelli lamorde mabbe de kawrtal kan kawrtangal ana hani wadede kawrtal ana hani wadede jegon lewru fevrier ndu fa darane golleji kandi wadede nyaloma keje nado selgol haddugol nenno e wi keja do commune be cellal haddugol ana wondi wutade les raisons sigaso o yimbe region kulukura ana yotto milioji tati ujinaji temede njowe ujinaji njetton e ujineron dum wonno ko gollirde region kumaninde bangal mud andini le tonganen de hollitama malfu region o buri beengu nanno be kolliti wiide do fu le cercle joyla o buri debbo goto fu ana wa hebe bibbe sappo e jeego nanno do kadu ti kabaruji ka kedde hedan no wirni yewtere sukabe de ana yeso wassalam.